ma pupa so a fe zangen kan mambuye kaya chabuluma shanga pumelela na ma pupa so a fe zangen kan mambuye kaya chabuluma shanga pumelela
jengo banglala ngalele manghupi pupo la mabanye batinglele Ipupho la mukuthi ngivele laphe ngiyovela khona abaningi bayothi ngithwele Endingithandaza daily ukuzama ngiyeki One day umbulo wami is gonna pay me Endingithandaza daily ukuzama ngiyeki One day umbulo wami is gonna pay me
Awu la mapupho so afeza ngenkani mambuye kaya chabuluma Shanga pumelela Na mapupo so afeza ngenkan Mambuye kaya chabuluma Au, mshanga pumelela
La mapupo so afeza ngenkan Nomizi tase zifunge ngempela Ongeke, zipumelele La mapupo so afeza ngenkan Nomizi tase zifunge ngempela Ongeke, zipumelele Sizwe ibona ngenye imini Impumelelo Nathi ngeyethu nje Sizwe ibona ngenye imini Impumelelo Nathi ngeyethu nje
La mapupo so afeza ngenkani Mambuye kaya chabuluma Shanga pumelela La mapupo so afeza ngenkani Mambuye kaya chabuluma Au, shanga pumelela